Bizi bumingi mubula mubafu nendwa bizi tauna Kalibesanyu leno ngalyase olu chenkira ngatulilaba Zemanyi mukama wabera mpawo bigulumira mumasoge Ye mazima era ye bulamu lekubeli tuka mukuru Zemanyi mukama wabera mpawo bigulumira mumasoge Ye mazima era ye bulamu lekubeli tuka mukuru Mikwano joji seka kumbulu songa mumiti mabe balabe Bakuli nyako balabe goka wansi Elane basanyuka ngolu mwa Zemanyi katonda wange Wamazima tachuka chuka Mwe mugume munywele ebikemo mubi wangule Zemanyi katonda wange Wamazima tachuka chuka Mwe mugume munywele ebikemo mubi wangule Okusaba nokusiba Chemba saba mubi nyikire Chechokulani sache twasigaza Mwetu wangu liro mulabe Zemanyi ntibuli rosaba Abalame nebakankana Enjegere nezikutuka ngoro mukama awangu te Zemanyi ntibuli rosaba Abalame nebakankana Enjegere nezikutuka ngoro mukama awangu te Katonda wange Wamazima tachuka chuka Mwe mugume munywele Ebikemo mubi wangule
Na ye
Ye mazima era ye bulamu Lekubeli tuka mukuru Zemanyi mukama wabera Mpawo bigulumira mumasoge Ye mazima era ye bulamu Lekubeli tuka mukuru Mazima era ye bulamu lekubeli tuka mukuru
Na ye
Zemanyi mukama wabera mpawo bigulumira mumasoge Ye mazima era ye bulamu lekubeli tuka mukuru Ye mazima era ye bulamu lekubeli tuka mukuru Ye mazima era ye bulamu lekubeli tuka mukuru Mazima era ye